mako gita pita majaka wili aparo rosinya mse kama kogita pita majaka wili aparo rosinya mse erozo adaka ne wabayogo ne alunge ni rosipi mama ne okangeyo kadua pogure kumbe ya mungu ni mengi duniani kane wabayo mewa woto kanyakla kendo gira haka wama kulwedwa vijana wengi enesemo wawinjo to wawinjo lakini deonge vijana wengi enesemo wawinjo to wawinjo lakini deonge orospi mama Nyaga molo winji duonda Winji e kakawe kaongera moyoni Nyako madipi mkodi podi onge Podi biro nyolo bange iga mabiro Nyagi keline noloyo nyiri makawono Nyiri matine kiloso koto kuponji kodi Neno zika wendo doko dakika nyiri moko Nyiri matindo jonyo wako biro lini Wendi tinde chalongero rosa Wendi tinde chalongero mama Wendi tinde chalongero rosa Wendi tinde chalongero mama Tumoko podi penja penja rosa Pondo nito chalo nadi owino Jumoko podi penja penja rosa Upondo nito chalo nadi owino Wende te magi rosa chiwo puon Monti kadhiye kulo giwelo pondo Wende te magi rosa chiwo puon Chalongero rosa Wendi tinde chalongero mama Wendi tinde chalongero rosa Wendi tinde chalongero mama Jumoko podi penja penja rosa Upondo nito chalo nadi owino Jumoko podi penja penja rosa Upondo nito chalo nadi owino Wendete magi rosa chiwo kuoni Monti kadhiye kulo giwelo pondo Wendete magi rosa chiwo kuoni Monti kadhiye kulo giwelo pondo Wendete mago pondo kelo rieko Nyithindo te madhika somo welo nyinge Wendete mago pondo kelo rieko Nyithindo te madhika somo welo nyinge Rosa, 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 eh. Rosa, rosa, mama. Rosa, rosa.